Weni shetani umekosa tuvazi jeusi. Weni shetani mabaya na kosa bia pia. Najuta kukutambua, najuta kukujua, natamana takukua. Mara kwanza likupenda, siku yota nitenda. Nilipogundua likuchukia sana.
Mara kwanza likupa mapenzi lakini ukayapuza. Nikakupa moyo wangu ukauhumiza. Tumana seba no. Sura huna na unaringa, aga nyuma hujabeba. Ushawaichulize kuswangu waliku wanaka vipi. Sura huna na unaringa, aga nyuma hujabeba. Ushawaichulize kuswangu waliku wanaka vipi.
She knows to love.
Wakisema eti nakupona kisa tumeachana. Mana wengu wanakujua jina, ila vitendo vyako na vijua sana.
Unajifanya mpole, tena mzuri ukiwa na wengine. Eti mlokole, mwisho ugonjo tapaka na wengine.
Sina tamaa ya mapenzi, nenda uendako.
Utanitoa ro
maumivu ya mapenzi, siyataki tena.
Unaringa, aga nyuma hujabeba. Ushawaijulize kuswangu waliku wanakavi.